is Artuga.
Hello, calm down. Lisa, sorry. How are you? My body good. My body mori. Sometimes I use
it. Lick touches on the beat.
Na update hii story, history kabla kuchacha. Kipindi na sali sana kwa chachi la pasta macha. Messi kabla ya kacha, janjaro bara kwa bacha. Kabaibo mkononi na kitabu. Kipindi sija bambanyo ata skuli na kushavu. So wale, watu wapu kupea masababu. No, 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 ilikuwa soma, skuli ni mateso. Ushinda mariva, makamari na kasheso. Nilipiga safa la kisongo mpaka eso. Willy Nessi, alikuwa mepesi. Kuruko kuta mchizi, aoni kesi. Rizika mkacha nesi, na stressi. Kushika banga na kodi dressi. Hai hera, mono mebaki kavu. Checking my stranger daily, wanani show love. Round ya pili kuja kwa hii game. Wengi husan easy kutake hii fame. Watundu vichwa moto wezi nima hii name. Shame on you, coming through. Eti unavimba ndo stories ama pimbi. Chukua hii story kai chome na maindi.
Shut up
rock for the chef fadi. Summer covid we don't need vaccinated. Kuna machizi wakija ghetto ni zambi. Uko na peace na bado anaweka kambi. Story nyingi, story za wasi nambi. Leo pati simbi pilato na kupa zambi.
Yeah. M Darby hashtag moja. Bungonya. Bungonya kufuro. Yeah. Kamande moni za mageto saksa mjala. Majali uko switi wako thage ya wajala. Gishe ya switch afuwezi tambua ini gado marisi. Kuzombo tosezi mtongozi unifata badi kaka. Yombo tole nye kiraruji. Manga toka 255 hini boda. Na manga 2000 and 2 jweli rap. Jweli yaza ju rap. Kimombosa dona rap nini sasa weni kadenge kwa haune nda tu. Desafa iyo rap tarabu tarabu kirabu hapa. Samaki ni mdogo nataka kumkachi papa. Omarima sidishe ostazi kwa chaji. Faza nataka nyazishe dini mtaani ya kirasa. Mini superstar alafu kapura utanitaka shakwa underground. Kipindi kiba kikuwa rapper mini natural. Bila makeup mzuri sana and some boy wa bangi na bangi. Unipenda sana mina rap tunani festival ya miaka mingi. Aha. Ina usati ya pesa bila jasho na miuchani. Yeah, it's out of pesa manze.
Hashtag Bombonya. Ishwa. 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 Ishwa.